V-E-Y-O-U. You know baby, I love you. Toto maumbika na kama malaika. Unanifanya nende fasta sana kama vile basta girl. Sipo tena fasta baby, niko slow. You got a big test that I never had before. Punguza mapepe na punguza makeke. Mimi na kupendo, sinifanya nisepe. Lipe vitu vitam, lipe vitu wadim. Lipe vitu ambavo sijapata kuona sehem. Na kungangania, wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania,
I'm so crazy, crazy for you, baby. Koko nimezama mimi sijiwezi. Wachane kuganda kungangania. Hawajui kitu gani umelipa mie. You know that I want you. You know that I need you. I wanna be with you. You know that I love you. Koko tani endapo niwe na we my boo. You take me high. You take me high.
Wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, toto maumbika na kama malaika. Unanifanya nende fasta sana kama vile basta girl. Sipo tena fasta baby, niko slow. You got a big test that I never had before.
You take me high. You take me high. Yeah.
Wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania,
I'm crazy over you, you.
Na kungangania, I'm crazy over you, you. Na kungangania, wanasema misijali. Na kungangania, eti kwamba unifai. Na kungangania,
I'm crazy over you, you.
Na kungangania, I'm crazy over you.